qaraxyadan oo lagu tilmaamay kuwii ugu cuslaa oo sannadahani ka dhaca caasimadda Beyruut ayaa dhulka la simay dhismayaal waaweyn oo dabaqyo ah, kuwaas oo Israa'iil ku sheegtay inay ahaayeen xarumaha dhexe ee ururka Xisbullah. Inkasta oo laga yaabo in khasaaraha weerarka uu kordho, haddana wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof lagu dilay, 19 kalena ay dhaawacmeen. Wakaaladda wararka AP ayaa ku warantay in 2 sarkaal oo weerarka la socday oo uu ku jiro sarkaal Mareykan ah, kuwaas oo codsaday in aanan la magac dhabin, ay u sheegeen in bartilmaameedka weerarka uu ahaa hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah. Militariga Israa'iil waxa uu ka gaabsaday inuu arrintani ka hadlo. Xisbullah ayaa iyaduna aanan weli wax war ah ka soo saarin weerarkaasi, ma cadda in xarumaha la duqeeyey uu ku sugnaa Xasan Nasrullah iyo in kale. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in ilo wareediyo ku dhow Xisbullah ay u xaqiijiyeen in Sheekh Xasan Nasrallah uu nool yahay. Wakaaladda wararka Tasniim ee dalka Iiraan ayaa iyaduna sheegtay in Xasan Nasrallah uu badqabo. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Iiraan ayaa Reuters u sheegay in Teheraan ay hubinayso xaaladda Nasrallah. Khasaaraha dhimashada ee weeraradii ay xalay Israa'iil ku qaaday Beyruut ayaa laga cabsi qabaa in ay kordhaan, maadaama ay gantaalaha Israa'iil si aad ah u burburiyeen ilaa iyo 6 dhismo oo ku yaalla xaafadda Xaarag Xureyk ee degmada Daaxiya ee koonfurta magaalada Beyruut. Wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa ku warantay in qaac madow uu ka soo baxay dhismayaasha la duqeeyey uu cirka isku shareeray. Waxay sidoo kale sheegtay in daaqadaha guryo ilaa iyo 30 kilomitir ka fog aagga la duqeeyey ay burbureen. Kadib weeraradaasi, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo shalay khudbad ka jeediyey shirka sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo gaabiyey socdaalkiisa Mareykanka, isla markaana dib ugu laabtay Israa'iil. Saacado yar ka hor inta aysan Israa'iil duqeyn xarumaha Xisbullah, Netanyahu ayaa qaramada midoobay u sheegay in Israa'iil ay sii xoojin doonto duqeymaha ka dhan ah Xisbullah, kuwaas oo ay Israa'iil waday 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. Hadalka Netanyahu ayaa gunta ceel dheer ku ridaya rajada ay bulshada caalamka ka qabtay xabad joojin dhex marta Israa'iil iyo Xisbullah. Israa'iil si degdeg ah uga mahadlin nooca bamka iyo inta ay isticmaashay, balse qaraxyadii xalay ayaa dhulka la simay qayb weyn oo ka mid ah xaafadda la duqeeyey. Ciidamada Israa'iil ayaa heysta ilaa iyo 2,000 oo pound ama rodol oo ah bambooyinka uu Mareykanku sameeyey ee loo yaqaano Bunker Buster, kuwaas oo ah bambooyin la hago oo si gaar ah loogu talagalay in lagu garaaco bartilmaameedyada dhulka hoostooda ah. Waxa ay burburin karaan dhagxaanta shubka ah iyo biraha waaweyn. Ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa aroornimadii hore ee Sabtida maanta ah iyaguna duqeeyey xaafado ka mid ah koonfurta Lubnaan, wax yar kadib markii uu afhayeenka militariga Israa'iil u gedegay dadka aaggaasi degan inay ka fogaadaan ilaa iyo 3 dhismo oo uu sheegay in uu hub u yaallo Xisbullah. Ilaa xad aanan horey lagu arkin iska horimaadyadii hore ee 2 dhinac, khubarada ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa sheegay in Israa'iil ay 7 toddobaadkii hore rabtay in ay baabi'iso hoggaanka sare ee Xisbullah, laakiin isku dayga lagu khaarijinayo Nasrallah haddii lagu guuleysto iyo haddii kaleba ayay khubaradu sheegayaan in mandiqada uu ku keeni karo inay colaadda ku sii fogaato. Pentagonka ayaa sheegay in Mareykanku uusan wax digniin hordhac ah oo ku saabsan duqeyntii xalay laga siinin. Toddobaadkan, duqeymaha cirka ah ee Israa'iil ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 700 qof gudaha Lubnaan, taas oo sare u qaaday cabsida laga qabo in uu dhaco dagaal khasaare kala geysta. Dadka ilaa iyo hadda ka barakacay Lubnaan muddo 7 gudihiis ah ayaa lagu sheegay ku dhawaad 100,000 qof oo ku noolaa Lubnaan. Israa'iil ayaa sheegtay in weeraradii gantaalada ee Xisbullah kaga imaanayay tan iyo sanadkii hore ay ku barakaceen in ka badan 700,000 oo Israa'iiliyiin ah oo ka cararay waqooyiga Israa'iil.